Director.
We got it, Skiller.
Prince Tully Sykes.
Name Goom. Abba Gamba La Mamba. Nasaga Sum. Kileta Ushamba Na Chamba. Zoom. Nisha Fungi Amekanda. Na Wapa Boom. Chupa Ya Tequila Na Wapa.
Mate 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 Waye TDT. Wote Ni Waka Mate Baka TDT. Ni Wapake Baka Mate Nile TDT. Wanifanye Ni Date Niwe CCK.
Mate 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 Waye TBT. Wote Ni Waka Mate Baka KBT. Ni Wapake Baka Mate Nile TDT. Wanifanye Ni Date Niwe CCK.
Banga. 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 Umwendo Wa Banga.
Amazing, kondo olinkoni na geuka nyoka. Makuri manguri bebe ni marepa marapa. Marapa batiri wanapata kiki wanatakata. Wakaze msuri, umdundo tawabaka fongo so mtu mzuri. Chemsha bongo blaza kaka, bongo flavor adui. Fongo ipak singeri, inawastensi atari. Chula shake wa pari, ujanja mwingi mbele kiza muri na ngedereza. Hena kimbiza kimia kimia kerere atapiga wao. Chejiji na msaga sumu fongo ndo kabari ya. Rigi ngumu mtu mzima na wongoza kwa mabao.
Timbwiri timbwiri ribom la piri piri. Baringi spaga mtumbiri mangatere panda mori. Timbwiri timbwiri ribom la piri piri. Baringi spaga mtumbiri mangatere panda mori.
Banga, 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 banga. Umwendo wa banga. Banga, banga, banga. Wendo wa banga.
Swaga zangu mi
Banga.
Mademu wa watakidera wanataka
Banga.
Kiseni na eka pendeza metupia Mr. Misifa mependeza metupia Etuende mise selecta baba Uoge ako tumze baba Maji ya shingwa roeshi kopia